golo wakiilada dawladda goboleedka Jubaland iyo Weibayo weeldadeena kal fadhiisho shanaad fadhiisay todobaad oo haya akhrinta koowaad ee heerka ciidanka booliska Jubaland iyo akhrinta lamaad ee hindis sharciyeedka mamnuucida gudniinka fircooniga wasiirada wasaaradda han raabta maamulka Jubaland Marwo Cadar Cabdullaahi Ismaaciil iyo goobro ku hayti kulanka golo wakiilada maadaama lamada heer ee golo iyo la horsheeni kukumida wasaaradda yeesheenti gudoomiyaha golo wakiilada Jubaland mudane Abdi Maxamed Abdirahmaan oo kulanka ku dhaway iyo sheegay in hindis sharciyeedku islaha akhri doono saddex maalmood sabtadana lan codeyn doono hindis sharciyeedka mamnuucida gudniinka fircooniga
gudniinku sharciyan waa sharci laakiin had gudubka lama ogola diinta islaamka lama ogola xuquuqul insaanka lama ogola marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid gabadh gudaysa wuxuu ku yiri shumii walaa tanki midida uu uri hadirid goynin buu nabigu ku yiri kaleeyhi salaatu wasalaam waa ogtihiin gudniinka fircooniga sida uu yahay gabdhaan Soomaaliyeed laga sameynayo oo dhiigooda la gelayo oo jidkooda la googoynayo sharci ma aha marka labadaas xeer bayna hortaala waxaan rabnaa marka insha Allah labada xeerba maanta waa qaybintoodii akhriskoodii koowaad waxaan isku soo laaban doonaa sabtida maanta oo talaada iyo arbaca iyo qamiis hala soo akhriyo guud ahaan gaar ahaan labada guddi guddiga xuquuqul insaanka iyo guddiga amniga iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka saddexdaa guddi iyo wixii heer aqoon oo ay ku darsanayaan waxaan rabnaa si daqiiqa inay qodobada u akhriyaan su-aalana ka soo diyaariyaan marka maalinka ay sabtidu tahay labada wasaaradood waa keeni doonaa iyo insha allahu marka wixii ka horreeya marka waxaan codsanaynaa in si fiican loo soo akhriyo wixii sharaacada islaamka khilaafsan iyo wixii xuquuqul insaanka khilaafsan intaba in la soo calaamadeeyo